spend on a go shindulia. Go down low, baby girl, say shindulia. Booty bounce, baka chini shindulia. Come, come, baby, watch a nipa pass a back and some a bomb go.
Can you style keep out?
Tio moja tu ya dope, man on a body, put some a gana kaza go.
Mexican killer bow,
wapunga puna wapuza. Toki wadogo na mini nita kukuza. Sina la kusema ya mapicha ya wajuza. Na bad man, why siyo sharo toka uza. Takupika uta iva ama good kuka.
Shindulia chini, shindulia chini. Shindulia, shindulia, shindulia chini. Shindulia chini, shindulia chini. Shindulia, shindulia, shindulia chini.
Shindulia chini, shindulia chini. Shindulia, shindulia, shindulia chini. Shindulia chini.
Mimi ma sugar queen, nashindulia down. Nikishinda nashindulia up. Nashusha kwa chini tu, miguu naweka juu. Nashindulia mpaka saka kikatike. Shindulia mpaka umeme katike. Shindulia, 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 shindulia. Baimepata mkandarasi, inavyojengwa kwa mwendo kasi. Shindulia kama zege kwa karai. Shindulia kama simenti nadai. Shindulia jambu wa zege hailai. Shindulia kundi tofalia nadai. Shindulia.
Shindulia chini, shindulia chini. Shindulia, shindulia, shindulia chini.